okubeera ebibi byajja bitya okubeera ebibi ate byafuuka ddi ebibi nga Katonda byonna bye yatonda byali birungi ate twafuuka ddi abantu abatambuza pokopoko wolokoso ne tukozesa olulimi lwaffe okubeera abatonzi lwakuba okwogera kutonda okwogera kusaba ekifaananyi kye tufuuka tubanga bafuuse ekifaananyi Katonda kye yassa ku nsi kyogere naye kyogera kibibi twafuuka ddi ababi ennyo nti byonna bye tulaba bibi ate n'okutonda kwe tutondawo okwogera kwe twogera eri abaana baffe eri abantu baffe eri abatwetolodde twogera bibi kyava ku ki wulira wano ekyawandiikibwa kigamba nti the good will do nti ebirungi bye tukola bijja kukyusa ebibi oba bijja kukyusa ekibi kiddeyo mu kikula kyakyo ekirungi jjukira ebintu byonna byali birungi Abaroma 8:28 n'egamba nti we know all things work out together for good nti tumanyi buli kintu kikola oba kijja kukola eri ebirungi eri abo abaagala Katonda kijja kufuuka ekirungi oli ne waba agenza okuloga ajja kgenda mu ddogo bamugambe oyo talogeka wadde ogenza omuloga kati n'ojjukira oyo tosobola muloga oyo mwana wa Katonda nti n'oli ne waba ayabadde mu kuteesa okubi mu kuteesa okwo okubi okubi okwo okuteesa kujja kukyuka kufuuke ekirungi eri abaagala Katonda eri abakuuma amateeka ga Katonda eno Baroma 8:28 yeeyogera kino nti ebintu bijja kukyuka bifuuke ebirungi eri abaagala Katonda nti eri n'abo abayitiddwa okusinziira ku bigendererwa bya Katonda those who are called by his purpose nti abo abayitiddwa okuyitibwa kitegeeza ki okuyitibwa kitegeeza to call for action woyita omwana wo n'omugamba erinnya John oba James oba Lwanga jangu that is call for action omuyise waliwo ekigendererwa lwaki omuyise nti abo baayise okusinziira ku kigendererwa kye abo abawulira eddoboozi lye ne bakkakkana abo abawulira mwoyo kyabagamba ne bajja bawulirize taata waabwe abawe ebigendererwa byabwe ku nsi abawe amateeka gaabwe ge banaabeeramu n'agamba nti abo abakola ebintu okusinziira ku kwagala kwa Katonda si kwagala kwabwe niyo okwakubwa Katonda mu bulamu bwabwe nti abo byonna jja bikyusa bibeera ebirungi nti abo abasaba abakuuma amateeka ge abakuuma ennaku ze abakuuma ebiseera bye abo abamanyi ebiseera byayogereramu ne kyayagala bakoleremu mu kiseera ekyo abo abamuwuliriza ebintu bye bayitamu ne we biba bibi ng'olabira ddala kibi kizze mu maaso go kiringa kifuuse olusozi oba kifuuse olwazi nti ekyo nakyo kijja kukyuka kifuuka ekirungi olwaki lwakuba balina obuyinza okusaba balina obuyinza okukyusa ebintu balina obuyinza okukola ebintu ebyamaguzi empisa ezikyusa abalala ne bagamba tulabye ekifaananyi kya Katonda mu muntu ono tulabye ekitangaala nga kyaka ku muntu ono ekizikiza kye tubaddemu kivuddewo ekitabo ky'olubereberye wano tugenda mu kitabo ky'olubereberye Deuteronomy ekitabo ky'olubereberye wano wetutuuka wano mu kitabo ky'olubereberye tubaddewa ya ekitabo ky'olubereberye 5 ya esula ya olubereberye sula 5 olunyiriri lwa 2 egamba wete but as for you what you meant for evil God meant it for good. Nti echo kimwakuze nge kigendererwa kyamwe mwagala mu nnyonoono babyononeke bibeere bibigendi. Katonda abifudde birungi olwaki in order to bring about olwaki lwakuba Katonda yali ayagala nti ebibi bye mukozesa alage nti nze mbiyiseemu nakemeddwa babegamba nti Yesu baamutwala mu ddungu mwoyo n'amulungamya omutwala mu ddungu akemebwe sitaani lwaki lwakuba ebintu ebitukema bye bitufuula ababi ebintu sitaani byakozesa ng'obukodyo bye bitufuula ababi mu kufuuka ababi ne tufuuka ekintu ekibi ekitambuza ekibi ekitambuza ekizikiza nti bano we baakola ebibi mukama yaleka Joseph n'abeera ng'abiyitamu ne bimukema naye mu Joseph byonna bye yayitamu we yandibadde n'obutasonyiwa yasonyiwa we yandibadde n'obutayagaliza yayagaliza we yandikoze obubi olw'okuba ng'ali mu busungu awulira yenyiyenyiye no awulira omutima gwe gugaanye oba omutima gwe gunafuye no tiyanafuwa yakola obwakatonda lwakuba abantu bonna ebizibu bye bayitamu we yamala okubeera nti ayita mu bizibu ng'awuli bizibu byayitamu afuuka ensonga uli bizibu byayitamu afuuka ekitabo ekisomebwa uli bizibu byayitamu afuuka ekitangaala ekyaka uli bizibu byayitamu afuuka okugonjolwa okugonjola ebizibu wamanga uli kizibu kyayitamu uli kintu kyayitamu uli mbeera gyayitamu nafuka ensonga nafuka ekitangaala nafuka amagezi agawa abalala nafuka ebikolwa ebirungi ebitereeza abalala yes ebikemo bize yandikoze ekibi nekyonoona nekiyongera ekizikiza no naye yachuzinga okola ekirungi kyamanyi Katonda kyamulagira olaba kantu ako ya nti bali kye bakolanga balooza bagenda mujja mu mbeera bagenda musiranya naye Katonda yamukozesa nafuka ekirungi mu mbeera eyo
obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako eddoboozi lye mbadde muwuliriza lyaposo Ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Chusa Endoza Change Mindset Magazine.